上的孤端那晚给苦路里为我给被你我被切落拉给切给嘎子拉给林苏落孤配累累我数这数Bambe te la base bam saba o sango ti bam fa kum kele o ameva wainga gaze akamba manga asupumuntu enzi sono wabushi.Kosi bake kengayami nempilo yako wabetelwa lakriteni kazi lake limsulwa kupelele washu Jesu sinekaya natingale wabetelwaIkazi lake limsulwa Kupelele washu Jesu sinekaya Komhlangizo shiyo mhlaba Kiyakhaya ezulwini Kiyotho Kukufanya